kamirina ke wange yori ocha kwenjagala oho kubusa nsiringana jagala manyenga boli burinda chika kalonsa nyusa oli mulungi osanira walungi wa mne bakazi bano batia ate baba sajja bakuli bubiye kutekewa kuba buli joyita mfudde babera bakwana sirina manyi galwana na bakwana yekole ntyawo kwolino kuntasa bakwana nobagana hani manyati bwe baba bakutute obera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana tuwulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana gubira wala lumuna wawamuka mutulo nalota bagayi bakukwanye nga bakutwala bakutadde mu motoka ebbeeyi emotoka nagikuba naye bankuba engumbi sizitenda nganinyamba ebirooto bikome kukuluuta kuba munange kwagala oli mafuta mu bulamu bwange w'okweramu sitambula nzikira sirina manyi galwana na bakwana yekole ntyawo oli nokuntasa bakwana nobagana hani manyati bwe baba bakutute obera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana towulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye bwe bakwana gubira wala Chibachika Oli mukazi mulungi na buli choli nanda bachikambwe Figayo nunji empisa nunji amaso chika Ebirala kansirike kuba wembi malayo mbalabo Nimirwa njobulamu wembanga ninawe chibachika Oli mukazi mulungi na buli choli nanda bachikambwe Figayo nunji empisa nunji amaso Ebirala kansirike kuba wembi malayo mbalabula Oba mupya buli lulaku tokadiwa maso gange Nabanga nawe oluberera oh, Akasusu koka wewera oh, Tomanga weni kubanga baba
MP3, UgandanMusic.com.